exclusive from ZHitsChronicles.com.
We make bangers fry.
Can't put worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni MacGyver. Kala ifikanti baka mini na saliva. Daba ishi watifu moyo na vika driver. I'm just a passenger mchila ya wachise. Zininga wale vena baba fe muduze. Daba tela shabu he covers minga duve. Wasetinga na buffet, I just want to say.
Ni mwevo, mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shupake. Mulenjele langana raba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fwachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwambita mwele satamusha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwema sungiri nani mwe. Mwema nchingiri nani mwe. Mwema mbakiri nani mwe. Mwelesa na totela, na totela. Ni mwewo, ni mwewo. Mwafisha koku mwako.
So it's easy to take it for granted. Tubukisha bashie manga tuwa bastranded. Batile keni newunda neko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansari reshila bako nebo. Nimwe mwampane jalantari animo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipatute.
Downloading from ZHitsPromos.com.
Thank you.